to the mic, Bama Kimele. Original, Wawai.
The Unreal.
Bama Kimele.
Naya, kuenda na iwe, kuseka na iwe, nocheza na iwe, nocheza na iwe. Nalalia, kaya kwa mene ulili, natunga ni gani zako ine. Ndarani, vonse vavuta, tulo sindi matuona. Unikuru kileko, yeah I want you back. So I wanna make it up to you, 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 make it up to you.
Wezo ni chumi na kafani. Mami nidakale, nidakale. Bipi wezo ni chumi na mafoni. Apa walileka, baby. Jaishi vanga wali ndabaku. Kumuti manga wali salaku. Shivwele kono shivwele mu. Mami niwewe mkwai.
Na iwa kuenda na iwe, kuseka na iwe, nacheza na iwe. Cheza na iwe, walia. Kaya kwa mene ulilinga, tumanigani zako ine. Tumanigani zako ine. Ndarani, vonse vavuta, tulo sindi matuona. Unikuluru kileko, yeah I want you back. So I wanna make it up to you, 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 make it up to you.
Unapu iwe kaya kwa mene ulilinga, tunapeza kwa mundo we nangule. Tawizo nse ni mangala nigani za che iwe. Una na 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 Tawika leak, we can work this out, yeah, yeah. Nilandu banji wena panga, my darling. Nikululu kileko we my honey.
I wanna make it up to you, 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 make it up to you.
Pese kapa mozi, yaja matezi yako unumoto alivu. Sebukshulevu kisha mami.
Nika kumbuka, mamemoli yato ya kudala. Yama wane kacha flesh, come back my baby.
Naya, kuenda na iwe, kuseka na iwe, nacheza na iwe, nacheza na iwe. Walia, kaya kwa mene ulilinga, tumani gani zapo ine. Tumani gani zapo ine. Ndarani,
vonse vavuta, tulo sindi matuona.
Unikuru kileko, yeah I want you back. So I wanna make it up to you, make it up to you, make it up to you.